akubizwa ozwayo endaweni eziningi esihlala izalwane zeZimbabwe kwele South Africa njengoba kuqoqwe amagigi lamagigana okuthakazelela umnyaka omutsha. Abanye bathi kuyoze kuse ngolesine betshaya ezakumasikhandi. Abanye bona bathi kuyabe kutshaywa ezokholo zodwa. Ngakwelincela abanye besithi ubusuku bonke bangolwesithathu kuyobe kutshaywa i-hip hop le-house kuphela.
Iwe atenga nje ukurashi hey kisha ngizama mafashi hey hey kisha ngizama mafashi sansi jokori sane fishi industry ikamera light fishi hey kasi sikhiphe arangure fishi
isizalwane seZimbabwe umnumzana Kaiser Nxumalo ohlalela okushini le Hillbro uthi amafriji asegcwele phambi yonke imihlobo yotshwala kanti ke lezilakalaka zivele sesifakwe ezambeni ukuze babunkunkuluze kahle.
Wena mathita abenzava khona ingabambeke siphoza senza yonke into. Abanye baphosa izinto into ezendala umbhede amafriji abanye babephosa nabantu yabo.
Umnumzana Sitshaba Mkwena udabuka ePlumtree uthi liza kusa elangolwesine belokhu bebheke ngawo izolo egigini abazalenzela elokishini leUvel.
Yabona new year yona asilali ke lapho silinda u12 azashaye sikwazi uklina indlu into zethu siphosa amafriji ngamafestere phuzele endlini sikwazi ungalimali sihlale siphephile.
Abanye abafana lomnumzana Jotham Nzimande ohlale elokishini leBeria bathi noma kuzabe kuyisikhathi sentokozo bazajabula bezivalele ezindlini ukuze bengalinyazwa ilabo abathi bengathaba bazikhohlwe.
Manje sisaba ukulimala ngoba abantu badaka kabi kulama flat, angithi abona ama flat makhulu baphosa izinto lenkunzi, so it's not that safe too much. Kunabantu ababhedam sikakhulu 31 abaye bazi badubula isibhamu ngaphandle amafastela twa 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 faka konke lama firecracker nesibhamu konke ziyawa.
Usenja lwamapholisa asebeke ukuthi azabegcwele ezitalada sonke ubusuku bonke bangolwesithathu ukuze babe liqiniso lokuthi kuba nokuthula emkhosini yokwemukela umnyaka omutsha. Wona-ke akhuthaza umuntu wonke ukuthi kusiyatshona ilanga abese lapho azathokozelela khona umnyaka omutsha ngoba kabafuni kubona umuntu phandle. Loba nje abanathayo besithi balusizi njengoba amabhawa kuthiwa avalwe bazaqhubekela phambili ngezingoma lemigido ezindlini kuze kuse. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Oh, indlela esambanga inamagimiko mangingethangesaba. Oh, 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 oh
baningi kodwa sisaphelele manje abanye bayalima laba intibe sibaningi kodwa sisaphelele thina abanye bayakhatha Minanga lolu lambo.